kama kutaubao ongalali noma bantu belele intimbelezi kululeka kuwe ngesikhathi sonke sikhululeka kuwe
Come on.